bazukuru bakabazi tusibuka kyango wali tubera tweddira kasimba n'akabiro kaffengo tuva musigali ambazira ebirinzi wali ntambudde ng'omuganda bw'aba mutuba gwa mulya mambe kagonge matanga o amawulemu omugenzi jjajja yeyazaala taata wange buyondo akasimba wekaba kasinge tekasimbula nebimaama kyebiva bitulwanira kyantumya olukagga mulengera bwenkaga beeno okuva lwe yansiima emirimu gyenkola abayo nafuna n'ettayito sa n'abatugerageranya nga ne bakkakkana beeno ndikwebaza ntya mu butandekerero okuleka okugamba nti wangaala nesemanya kakabaka 72 kwena amakulu gaago masomoji yensose kyenkwe zipangirwa obuganda zakenga n'erya ssaabata kakoolimanyi ketaka lya buganda kwe mwesongoledde lirye kabaka sekesa kwotudde alina amajimbika omuzanyisa kwoki amenya embazzi n'aziwanga mangu ate kyekyamutuumya semanda anenya bwasonyiwa mpologoma envubuka yeeyeera eryanyi limuwala muyite lya mpalabwa omwana wa nnabi jjanooyo mute jano lyennyininnyini namasola akulike awulira pemeku lyendeese agaayo omuliro era nga bwe guwembeeza enku n'atabalirira batya bigwenkulaga bufumbi aganda akolobera gwasabula omwana wa kanywa bibumba gwenkooka omuti okubala ebikomo n'ensimbi ekyukyu seggwanga sebuufu bwange sabalongo sabasajja sabafumbo kage abeera bukajumbeko tasiwa neya n'omubuukira akulage wali otegeddeko nti yesemunywa soona yawamba busoga n'abunywa ku eryava eryo sempeebwa baffe nannyinimu kati ennyanja temanyirwa kwentuuse ennyanja ta abavubi ab'ekyejo bwe nkimanyi k'omwemo nkoolerakawo yanguwoolaane amakula ga buganda ye musisi mutenza ggulu namunswa gwe ndeese sikutuuka okuwummula nninda wanfunanga kirabo by'otamanyi byendeeta kabaka takula myaka bakuyita kuyuguma ja kuyugumya olumu bagondi bamuwala mpacyoka bawala mpa mu myango kugambye bene takula myaka bakuyita kuyuguma ja kuyugumya olumu bagondi bamuwala mpacyoka bawala mpa mu myango sebunya bwa musoto obusagwa bwasosogezanga n'omusonga muolugalo olibuulira lukoma nantobe tomuzza ngoma atawangulwa atabaala n'akomyawo engoma tomuzanyisa abeera liiso lya mpungu alengere buli ekimera muzzukulu wa kintu yenna ntaddibwamu kyagambye ssaabakomazi oweevumiranga mu kkoma gajja kukomage lwagaluwangula nnyini bintu era nnyini bantusse bukulu bwa nnyomu omuzibu nnantanyomebwa wasiima n'akuwa obwami oteekwa kwebaza naye togaana nantakuba obwami mugema muzaawulako ne mulya zaawo awula ennyondo ogyetikanga ejjeekulerule salambwa kika kya musota tegutembe kati bitipya onyumya kajwanga ogezanga n'omusembereza olumanyimanyi olikira mu birango empanga ya buganda ababunya kiwa mirembe akye baavanga bayimba inze seegomba ngoyeza omwanga kiwa mirembe alimpali basazeewo alala nkoma kawuka kalyawo kalinga njukigwa okategeerera ku siwa nanga kyayika atyo bw'ali engeri gyalinaatawuna ttimba ddala ateredde mpere nembye masaza ga buganda gonna gantumire sookedde buddu gyensibuka okinemawogoola bwe twaliraanigana ab'eggomba kitunzi wamwatya singa mundabira ennyo mu kwenda bwammwe naye bugerere ne butambala mu byebale buwekula busujju nesesa akuume bulemeeza abalya nnaka ezo nswa ekyaggwe baatugamba temukunja miti bendeseyo temunyiiga nnyo bwe ndiba nkomyewo kumwe kwe nditandikira saba abalwadde mukama asuse abalembyerembye gye bali watangaale maama n'abagereka agereke n'ekisiikirize kya katonda wanawangaale